ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh ngingusibonelo BT Ngema ongumlomo kaBennett Diamond we-Christian Networks. Incane into eqhaqhazelisana njengokuzamazama komhlaba. Cabanga umhlaba lo omikuko undendizela kubuzizizi. Uyayibona sekuphahla kwazi ingcucu isakhiwo okusona qede kwayimfuthumfuthu yamabibi. Wena usabona ukubonwa emva kwalokho. Ngokoba kalifescience.com ukuzamazama komhlaba okwakunzima kakhulu kukho konke okwake kwenzeka kuqoshwe ukwenzeka kwakho mhlaka 22 May 1960 eValdivia eChile. Kwafa abantu ababalelwa ku-1655. Iinkulungwane eziningi ezinye zalimala, izindlu zabaningi zasala dengwane bengenamakhaya. Lokuzamazama komhlaba kwaqhumisa itsunami eyabulala kude le kuze kuyofika endaweni eHawaii, Japan nasePhilippines. Silindele ukuthi inhlabathi engaphansi kwenyawo zethu ibe ngeqine ngokusatshe futhi ngokwethembeka imvama injalo. Kuyathukela nje kuqhumbuke lezehlo zemvelo eziyingcithakalo. Kodwa ayibona ogqwagqwa lezo zehlakalo eyizamazamisa zishukumbise zichithe iy'mpilo zethu ngaphakathi. Kwesinye isikhathi kungenxa yezinto ezenzeka kithi. Kwesinye isikhathi inxushunxushu isuke iqubuka kithi ngaphakathi esuke isihlela iminyaka andukuba iphenduka intabamlilo kulokuzamazama komhlaba kwangaphakathi kumuntu. Uma ngibuka emumva kunezinto esazizimbi ngalendlela yokuthi ngesikhathi zingehlela angifisele ngisho isitha sami esedlula zonke ukuthi sehlelwe lezo zinto. Ikuphi esikudinga kulezo yikhathi lakhona iyisekelo ezeseke iy'mpilo zethu kuyize ezizamazamayo. Zithi vu phansi nxa konke lokho esizakhele khona kuyiziswambithi kutheleka phansi kusho ukusikhipha umphefumulo lokhu okuyinhlabathi eqinile ey'nyaweni zethu. Ihubo 18:1-2. Ngiyakuthanda Jehova mandla ami. Jehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami. UNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami inqaba yami ephakemeyo. Awu sihlobo sami, vumela uNkulunkulu abe leidwala lakho nawe.
Ukuyithola devotion efresh siku zonke sithumele iWhatsApp kunombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.